sita, my heart snatcher, nakadhalika. Murata wa kwenye ndae. Señorita, mama sita, madam speaker, nakadhalika. My sister, you're not my sister. Señorita, mama sita, my heart snatcher, nakadhalika. Murata wa kwenye ndae. Señorita, mama sita, madam speaker, nakadhalika. My sister, you're not my sister. My sister, you're not my sister.